Uyazokuthanda umuntu uvela ubona ngaye, uvela ubona istraight, uvela ubona umshado, ngisho uma kuyingane. Impilo yakho yonke iphelele wena uma unaye, kanti yena ufuna ukuhamba, ufuna ukubona abanye. Mina ngisazi ngithina, ngisazi ngithini, yeah. Akuphile ngaphandle kwakho nawe uyazi isithandwa sami. Kokuthi yena wasangithanda ucela ngimyeke. Uhambile my baby, uhambile my baby, yeah. Uhambile my place, uhambile my place, oh. Badala isithandwa sami noma ungahamba uzonikhumbula. Ulove wami uhambe namaplezi, uhambe namaplezi, uhamba ihambile intombi kamjida, ayu lova. Usho in front of phambi kwabantu what it's over. Mnanganakawe, mnangaluto mina, mani ngithathela yena, nithi ngenze njani. Mani ngithathela yena, nithi ngithande bani.
No, come on. No, how could you do that?
Where are you going?
My name's Adela, yeah, and I need to